Sou mais sócio. Se ele é tu zine,
namhlanje ngiphethe ucash idladla nalo liselekile. The only thing I need umuntu engizospenda naye. Mangithi ngicheck ama-contacts ngithole inumber yakho. Imntwana ngivale phela sithi kuzosithola.
I got a liquor store back in my bank notes. Into eselenje abantwana bahamba bodwa. I got a liquor store back in my bank notes. Into eselenje abantwana bahamba bodwa.
Yabona namhlanje impintsha mizobe zisha. Sobe sithi turn up kuzobe kufiwa. Sobe ngiphetha amatshitsha ngempela kuzobe kuyiwa. Imali ujwayele inyama kwi-brastand izobe zisha. Sobe ngiphetha isinja sami, ngiphetha isinja sami. Ngiphatha ingane esihle igqebhe ifaka amakwayikwayi. Sweetie, wose uhlale nami.
You're the chosen one, usungasuka eduze kwami.
Tshela mina bayakutshela ubani ophethe la. Yabona mina ngiphosa la. Mophethe mina sodla idola ma. Washiya mina ngizokuxosha kwami.
Namhlanje ngiphethe ucash idladla nalo liselekile. The only thing I need umuntu engizospenda naye. Mangithi ngicheck ama-contacts ngithole inumber yakho. Umntwana ngivale phela sithi kuzosithola.
I got a liquor store back in my bank notes. Into eselenje abantwana bahamba bodwa. I got a liquor store back in my bank notes. Into eselenje abantwana bahamba bodwa.
Rands on rands, I be tryna get him with my team. My bands all fresh, I shot that ain't gonna skim my nezinja. The housework tack, it ain't no silly moves. They shooting movies, boots be falling up to the ceiling. Shot gangs are humbana.
Ambana bambala, lengani ngisela ngewazi, I'm really fly. Been sipping lean and I'm feeling tears and I can't give it up. The night is still young, we having a good time. La mangibheka kahle, ngishoda ngengizohambana mangisuka la. Pick and choose, no strings attached, I do play my moves straight. Poker bait, ngizokuxosha ngevura, masses mover man. I don't mean to be hurting, no key off, sasuke esandleni, awuvume phela. Sithi kuyosola nathi lapha ejaredini.
Namhlanje ngiphethe ucash idladla nalo liselekile. The only thing I need umuntu engizospenda naye. Mangithi ngicheck ama-contacts ngithole inumber yakho. Umntwana ngivale phela sithi kuzosithola.
I got a liquor store back in my bank notes. Into eselenje abantwana bahamba bodwa. I got a liquor store back in my bank notes. Into eselenje abantwana bahamba bodwa.
Abugela mami, sebshanje, so quit acting funny. Yazi ngisele shugela, gabi see the dude has the money, huh? Utelo out to akahlehle mene kwali knows where to find me. I'm focused, you find bogus. And number nine, super shine pompous. But ma, I ain't gonna lie. The bruised cups are full of boots. Going down, roll the dice, you lose. I'm a wuzolala. Slim beige and I'm just wasted. Ain't about the hours and the banks is. I got the balance, the booze got flowers. I want the boobs on booze, my boozy. I got you flowers, huh?
Namhlanje ngiphethe ucash idladla nalo liselekile. The only thing I need umuntu engizospenda naye. Mangithi ngicheck ama-contacts ngithole inumber yakho. Umntwana ngivale phela sithi kuzosithola.
I got a liquor store back in my bank notes. Into eselenje abantwana bahamba bodwa. I got a liquor store back in my bank notes. Into eselenje abantwana bahamba bodwa.